raba inaan ka hadlo niman la dhaho KURA, Kenya Urban Road Authority, KERA, Kenya Rural Road Authority, KENDA, Kenya National Highway Authority. Dhibaataa nagu dhacday jidadka Garis, hadduu roob da oo aqalahay biyaha noogu soo galayn, ma ogtiin mise ma ogtiin? Maada sewer system looma hagaajinin. Contractor-ga iyo waxaa shirka ee ninkii maanyabaraha haya dhihilaa inta wax ka toosi, inta wax ka toosi, wax ka hagaagi. Midda labaad, jidkan waad ogtiin, waxaan aaday Boraalgi, jidka Burra iyo Ijaara iyo Garis isku xiro, biyihii roobka, biyihii fatahadi ayaa gooyeen. Liiq yar, liiq yar yaa soo haray. Gaariga xag ka imaado hadduusan istaagin iyo midkii inta ka tago way isku dhacay. Maxay hayaan? Maxay ku maqan yihiin? Shaqaalaha dowladda Kenya ee central government u shaqeeyo, ee shaqaba ka dhigta countiga ma shaqayso, iyaga miyaa shaqeeyaan? Nal miyaan helnaa? Jidka soo kaan arkay maho. Marka nin walaba shaqadiisa ka soo baxo, nin walaba shaqadiisa ka soo, annaga odayaal baana waan aragnay waddankan oo dad ka shaqayn, laakiin hadda lagama shaqeeyo. Aftawaaxilna waan ku dhahay, wake up! Kitambaaga gacmaha laga tirana kama dhigan kartaan county wak kila mtu iko na kazi yake. Nin walaba shaqadiisa ha raaco. Waxaan ku soo gabagabayna hadalka oon sheegi, maxaan diyaar u ahay inaan tago anti-corruption.